haatanna magaalada Boosaaso ciidamada amniga ee magaalada Boosaaso oo muddo 3 cisho ah howlgal ka waday gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxay ku soo qabqabteen boqolaal qof oo ka mid ah bulshada qaybaha kala gedisan kuwaas oo hadda ku xiran saldhigyada magaalada wariyaha VOA-da Fadume Yasiin Jaamac ayaa faahfaahinta ino haysa
howlgalkan dadka lagu qabanayo ayaa socday muddo 3 cisho ah waxana ciidamada booliska gobolka Bari ay bilaabeen kadib markii nimba stoolad ku hubaysan uu toogasho ku dilay haweenay ka mid ahayd ganacsatada yaryar ee dharka ku iibisa suuqa Boosaaso laguna magacaabi jiray marxuumad Caasho Maxamed Caynab. Ciidamada booliska gobolka Bari ayaa xaafadaha, dariiqyada iyo goobaha ganacsiga waxa ay ka qabteen boqolaal qof. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Hussein Cali Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in howlgalkani uu yahay mid ay ciidamadu ku sugayaan amaanka magaalada Boosaaso isla markaasna ay wadaan baaritaano ku saabsan sidii loo heli lahaa cidii ka dambeysay dilkii marxuumad Caasho. Waxana uu sheegay in dadka la xirxiray qaarkood la sii daayay halka qaybta kalena uu sheegay inuu baaritaan ku socdo. Weli Fadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.